Genie X66.
G9, another one. Truth or dare, I wanna pray with her. I wanna pray with her. Pray, pray, pray. What down there? Macho yangu kwake tu. Macho yangu kwake tu. My baby, when I don't see her, if do you see panna?
Panna.
To find happiness, yeah, I have to use marijuana.
Wanna.
She makes me happy always when I'm sad, yeah.
Sad.
If I knew she'd be the first and last in my life.
Si jui kwa nini sichoki kumpenda. Si jui amenipa nini sichoki penzi lake.
Why am I penzi niko paradise? Niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Nice in niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Akinishika
ananichanganya na kuwa kama kicha cha.
Sasa ataniua.
Sijui kwa nini sichoki kumpenda. Sijui amenipa nini sichoki penzi lake.
Why am I penzi niko paradise?